sa kusanya ndani wa mane mulusea nemulusea nemulusea kalusanya ndani wa mane mulusea nemulusea nemulusea donda ke batilo timela nemulusea 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 bakuku batilo timela nemulusea
Chwana kuno kupere la kulikona bupiro waluna Laka chenu lufumire ni mutumoro na nyaru tumire Inge nikayo zusavo kuku kubale kerali tenge siputu Neluliwe langa ni manyando kakuli nebaluzu sanga bulutu Laka chenule manyando sainzi kwa ule Fuyola boma vana nule murimu waka wafalifasi
Tenge lusanya ndani
wabaluzu
Nemulusea, nemulusea, nemulusea Kalusanya ndani roma nemulusea Nemulusea, nemulusea Gonda kebati lotimela Nemulusea, nemulusea, nemulusea Kukukubati lotimela Nemulusea, nemulusea, nemulusea Ibibele ibule si ya kupa wafiwa Ya kupa wafiwa Ya kupa wafiwa Iluna nelu kupanga kona alufile Alufilwe, alufilwe Nemuwa na mandalu ya tena niwoma Fakuli lufite la kawche muniwona Nelusanya na niwoma Nemulusea, nemulusea
DJ Gosso, fama pena na kuone.